The mortal life of Jesus Christ was.
Jesus Christ ba asasi sino beye awon wadi bebre. Ni ma mi owo no. Nsroma kesi epie ye. Asura bofo a oyi we hu di kire edwanhwefo. Oma ni frafo hu ade e ma obubuofo nso nante ye. Ani ni wu sorry a wo sorry ye. Se ye dwene nsema o ka kire ni apostle funa osamun ko wi ase afanenyina amun ko kire on mensampa no na mo mo wo meso weja ni oba ni honkum ni di mun ko wi ase nyina fine nine na mon kama sam ni panin tro bia wi ase nyina wi ase nyina obiara se juma we ye juma e betimi aye na Yesu Kristo she won kutu pase Muyesa die ya meta mochi. Faith overcame doubt. Na lifted his voice saying, "Enam jidia na Peter wonti no. O mane neso, no si Jerusalem fo nyina. Muntie Yesu Kristo awofi Nazareth. Nensem a muku no ebo na senduem no. Muntie no. Sa Kristo yi, Onyankopon enwane na fi owuo mu. There was an undeniable spiritual outpouring. Na Sam Reno. Nipa empem miensa ebo wonsu. Na wawandi ebebre esi. As the Church of Jesus Christ was restored to the earth 100 years ago. Na Yesu Kristo asore ne samba asasi su bie no. Samba kwa okachre ne suafo no. Ne se. Moko wiase afa na nyina na monka mensempa no enchiro bia wiase afa na nyina nipe nyina wiase nyina wiase ekrekro nyina ejuma we yebetimi aye na ajenkwa no ehye na sorry man kutu pase won betimi aye se ejuma no se wonji awanwade a Yesu Kristo betimi ya won behu sesa adwuma we ya de on betimi aye na won nya didie na empem enipa mpempem bebre ebo eso na Elder Woodruff sas DB tone wo England odu England no wona wo chere wade no honhom ne to won so na wo bo enipa 45 eso Our day is no different. Samre ya wo mi enye sunko na Samra mene Elder Bednar na ye ye missionaries no emre bi etwem no na pese mutwem se enye ye nko a na ye serve mission ache na asore no wo missionaries 16,000 na sene ye president Thomas Monsi kan ra no se si aye wo missionaries 65,000 562 stakes. Na stakes are your 562. And they your 3,000. Sam Reno. Na asori tibian tibiano were 59 countries. Na ene your war asori ma a war we are seeing for name now. Your 189 out of 224 nations. Nanso no sani enifa ekae no yegna yinim se e wose sani Daniel e wose ye koso eka ne nsempa no e kira mansan na emre wo me awanwade ebebrebesi boso me insia ye twem no President Monson esesa ebre a mrantie ne mabawa ebetimi akọ mission na se nie yehuye no honhom ne tigu asori mani nyina aso na samrantie ni maba we nya akokuduro anyi jidie ebo wo hom moden eye nia e wo se wo ye nyina ekohu won doctor fo ni won bishop fo ni won stake president e de won enkrata a wo behia e de commission na etutu ye na sadie we na ye me 1 year sadie me we na 1 year in in eda enum na nipa mpempim bebre abeka om ho sadie e wanwa yada yada gda yenuane ma ene wona won esom asori no ewo nkronkron nyina aso ene won ene awarefo nso a won so esom mission na sese no asori ne ebie MTC enso wo Mexico aka Provo MTC no President Monson asema ka ne se asema agen kwa ne kai no e wo se etie ne ye ne yen kwa wiase afa ne nyina ne yen ka ne nsempa no ne yen bo esu wo agya ne e ba ne hunkunkun ne na saa ade we ebe koso wo wiase afa ne nyina asesa amansa abrabo na obibiere ne ho ebetimi asai saa ejuma yi na yen na yehu awonwade a Yesu Kristo ayɛ wo wiase mu enuanom ne adɔfo no sɛ me kyerɛ mo sɛ onyankopɔn ɛna ahyɛ yenuanom a wɔn kɔmishin kutupa ɔno na waka wɔn akoma na waka wɔn tɛkyerɛma na wɔn nso a wɔbɛkyerɛ wade no onyankopɔn no bɛka wɔn akoma na watie missionaries yɛn nyinaa yɛnim nnipa bebree yɛbusuafoɔ wo a wɔnte yɛn tebea wɔn a ɛhyia ɔmo wɔ lɔre kwan mu ne sukuu na wɔn mu nyinaa hia sɛ yɛbɛkyerɛ ɔmo adeɛ sɛ wonyɛ full time missionary a wowɔ baage a ɛnɛ mmerɛ yi ne mmerɛ a ɛwɔ sɛ wode saa Yesu Kristo adwuma yi ɔde ama yɛyi ɛto wakoma so sɛneɛ Paul kaeɛ no na ne honhom no ankasa ɛbɛkyerɛ wo kwan no na wɔn nso a wɔn asom mission a wɔn nso aba no nso no kɔhwehwɛ wo tag na fa to baabi a wobɛhu na no bɛdi wo ka yes sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ na woka nsɛmpa no na ma me nkyerɛ mo sɛ saa adwuma wei ɛda hɔ ma asɔre ma no nyinaa na menim sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ pɛ nti no saa adwuma wei ɛdi ma ebimo ebimo nso wɔ hɔ a ɛmmerɛ ma ɔmo nanso ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ onyankopɔn ɛhwɛ yɛakoma mu deɛ ɛhia ne sɛ yɛbɛnya saa akokoduro no ne akɔ ne abɔ mpayɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ adwuma yi President Monson aka sɛ yɛmmɔ mpayɛ sɛnea onyankopɔn bɛbie kwan ama tebeatebea a yɛntumi mfa a yesu kristo asɛm ne nkɔ no wobɛbie kwan ama yɛatumi akɔka saa nsɛm ne wɔ hɔ na menim sɛ onyankopɔn no ankasa bɛbie kwan ama yɛ ɛsan so bɔ mpayɛ sɛ onyankopɔn no ɛmbie kwan ama yɛ ne yɛntumi ɛnka ne nsɛm pa no apɔsto peter kaeɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya akokoduro sɛ saa adwuma wɔ yɛbɛtumi ayɛ na yɛhwɛ atutoro asɛm ne bɔne yɛkɔ so wɔ wiase yam ɛnyɛ me wanwa sɛ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a wɔnte asɛm no na nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔnom a wɔmpɛ sɛ wɔnsom nyankopɔn yɛwɔ ɔmowɔ nsɛm pii a wɔmonte aseɛ na sɛneɛ Amos ɛkaeɛ no saa nkurɔfoɔ wei nenam wiase afa nyɛ nyinaa pɛ nokorɛ no na wo bɛtumi aboa saa nnipa yi akyerɛ ɔmo nokware no agyenkwa ne ɛsɛ momma yɛn kanea nhyerɛn wɔ wiase afa ne nyinaa na ɔno ne kanea no na wobɛdi ɛkan mehyɛ mo bɔ sɛ sɛ mo yɛbobɔ mpaeɛ a nnipa din ne nnipanipa bi anim bɛba onyankopɔn bɛyi nnipa a ama mo akɔ akɔka ne nsɛmpa no akyerɛ onyankopɔn bɛhyira mo ama wo so no woayɛ anwanwadeɛ wɔ nnipa bebree abrabɔ mu agyenkwa no kyerɛ yɛ kwan a yɛbɛfa so akanasem. Se ye kai Andrew. Andrew busaji nkwa ne se. Na mepeyi uwa infa, infa na wote. Na Yesu se. Bra, nebe she. Na minim se nanka aje nkwa no beka se, oh. But how I live. Bra, keke, se nka opeso obehwe bebi o keka. Now, so not a jinkwane per se or be who send you or no a jinkwano a bonny bra. And unto no catchens ombra no meshe, na sitrim. Now, Andrew, and who knew your Simon, a some more kindly say, ye who Christo. To those who show an interest in our conversation, na we can follow the Savior's example. Omoa, omweni ji se jume. Omoa, omweni eji. Omo a ombe bio makom so ombe tie agyenkwa ne nsem no ombe so omudi agyenkwa ne ti no e wo se ye koye nim ne ye bomoden e ka sansem pai e kire omo ye nyina ye nim obi a ye betimi aka sansem pai a kire no ye mbo ye homoden na ye nyi omo nkasa. Ye won so a won wa sorry mu so omoja ye mbo ye homode ni enhwe sa ni pei ni ye ma won mu mba mbe kan ye ho asum asum ni mu na ye wo bu mo obi a ene di opese oye ye nim se obi a wo fa ahudie na sa wo kasa ansem pa itro obi na so onupa ko nti a eno nkyere se ene onupa ko no enam fum ntem entete. There be an added measure of faith to share your belief. In him, sir, again and again. Ajin Kwanan Casano, enim wakumum. Unim dia wu pesa wuye. Now no one kasabe buau. There are new ways. Now, woman sua. Womu use mobile phone. Ni internet. A quaint be brio honum. I bet me a cansem pano. Achre inuinum. EbiniLDS.org. Mormon.org. Facebook, Twitter. Sa kwan wing na o hwa ebetimi dia kansem pa no na Boston amranti wa ne mabawe bi efa kwan bi so e yusu internet yi e boa ye missionary ejuma no na sa ti e kwan we e ma e mofra no ne amranti ye ne mabawa ne nye nije e wo missionary ejuma ni na samba akwa bakuka ze wenye ejuma weye enije ejuma ayeye na ebese me kire mu se se ejuma we da homa ye ngina please na yen dream full time missionaries say wo ye wonos yen mom pa ye mom na yen pe ye na fofo ni ebusuafo a won pese won te in Sempano, yen pe won masa full time missionary si. Na yen ji nyankopon President Paulo Kretli a ofi Mozambique Maputo mission e ka asem kire me osi Mozambique no oba ni obe ma betimi atena a omo nware a omo tibom enam se enye obe ma ne ekoye oba ne ho ade a ne bu odi ye. Na mema nini sa esika na asori mani hu sa no omunyina abo mpae onyankopon tie omu mpae bo se obebie kwai obemmo omu kwai ama won so no won etimi aware ewo ekwan papa so na won bie ekwan mo na infoni eye married on Friday. Mmabaa wa ne mranti ya won nyina aware ewo ekwan pa so wo Mozambique ewo ekwan pa ne so na enan fofo ne ebusuafo nyina eba be hu awonwade a Kristo aye na won bo esu wieye no won nua ba akuka se ewo se ebo e humoden na ye di Kristo. You may not live in Mozambique. Me nimse won ti Mozambique. But wankasa wa brabo mu no. Ubetimi aka Kristo nsempa no. pompa ye.
This is his sacred word.
Eye ne juma.
He will guide you.
Obekira wo kwan no.
He will open doors.
Obebie e kwan kwan ama.
And help you overcome obstacles.
Obema obehye okutupa.
The Lord declares.
Se ni agen kwan kan ye.
Voice of warning shall be unto all people.
Me bie wa no. Na mwaka ensem na akyere wiase afa ne nyina. Na obie ne ho obetime. Esi mu kwan.
That the voice of the Lord shall be unto the ends of the earth.
Me kind of day, sir. Ajin kwano, ankasa.
It's a miracle.
Insemno, ebe kwe wiasia faneng na. Na wanwadie, ebe si. Wo Yesu Christu mu. Amen.